Oh yeah.
Big up baby, big bump and girl in the building. Remember this another one for the girl them. Someone tell me oh.
Oh.
Someone tell me how.
How what? Kaboom!
Bang, bang! DJ Rimsey, your soul blazing.
DJ Litmus. Bud, what bud? No bad, no crap. You up to the maximum.
Wam lambeza, wam nyonyeza, na malaleza. Niko drinks na my ex, alifanya poa tu. Tony X, iko hezi na kuanga tu. Drinks na my ex,
na my ex, na my ex, na my ex.
Drop that sound again, drop it again.
Zimenishika, zimenishika, zimenishika. Malimepika, zimenishika, zimenishika. Tiko kukicho, tiko kukicho, picho, 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 yo.
Welcome to the Kingston Pentecostal Church. Download this at the baddest, the wickedest, and the realest church in a whole Jamaica. Yeah, man, I go by the name of Pastor Andrew Blacks, aka Mr. Elder Skelter, aka the World Boss.
It means.
Zimenishika, zika, zimenishika, malimefika, zika, zimenishika.
Mimi kani vajonya ndua kani sape na fua kao juu utajua.
Yo, calling all units over, shambulizi na wahuni over. Warembo kutoweka kesi siria, chumwa narudi bila to be offended like this. Hiyo ni petroli ya mashini. Bless my room kana zizi. Ni anike hii mattress kama wiki.
Ban, ban, Ibra City Shash. Chain, chain, Mali end around. Kitu safi toka south. Rasta man, what a guan. D, na wadigida waroro wa kitikita.
Mimi kani beat na ua. Mimi kani shash na jua. Mimi kani vajonya nua. Kani sami na kuwa na kawa kita jua. Mimi kani beat na ua. Mimi kani shash na jua. Mimi kani vajonya nua. Kani sape na fua. Kau juu utajua.
This DJ, your mama approves of him, and your sister is dating him. It's DJ
Rimsey. For DJ services, call DJ Rimsey at
0702-184-645.
Buda chesana nari, Nike zima washa. Buda chesana nari, yati. Buda chesana nari, Nike zima washa. Buda chesana nari, yati. Buda chesana nari, Nike zima washa. Buda chesana nari, yati. Buda chesana nari.
Shika jaba, shika mtoto dele babulas. Tige mungu kwa nini ni hola gala dance. Shike meza, shike onanga yani double chance. Mamindo fisika unarada kuna kweka bond. Yuka ni kubenga, yuka ni kubenga. Yuka ni
position, new position, new position, gala new position, new position, new position, new position, gala new position. Nike zima washa buda cheza na nari yati, buda cheza na nari. Nike zima washa buda cheza na nari yati, buda cheza na nari.
Rada rada ni gani tuingie ndani juu misibane mina jua uko honi. Janta ni janta du dundu inamata. Ganja famanya wale wajanja. Kushoto kulia wanachora namba saba. Wanachora namba saba.
Shukri wagri, shukri wagri. Ten, 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 ten. Nasema shukri wagri, shukri wagri. Ten, ten, ten. Yo! Katika, tondosa. Natigyal, rombosa. Rombosa. Kila mutu, rombosa. Hey!
Nike zima washa buda cheza na nari yati, buda cheza na nari. Nike zima washa buda cheza na nari yati, buda cheza na nari. Gala new position,
Junajua mwanaume, junajua mwanaume ni kuvumilia. Kupambana na hali yake sikulia. Mangori mangori kushoto na kulia. Don't worry brother pana chilia. Junajua mwanaume ni kungangana. Hata huyo manzi mrembo mwombe namba. Hajalishi vile surako inakanga. Mwanaume katede mwenye unatakanga.
They want a million dollar,
yes.
They want a million dollar,
but yeah.
They want a million dollar, they want a million dollar,
but yeah.
They want a million dollar. They want a million dollar.
But they didn't ask that.
They want a million dollar. Boy, child.
They want a million dollar.
Boy, child.
Yo.
Yeah, yeah. Hakuna yule demoneza katumiza roho.
Katia
kanyumiza roho. Boy, child.
Yo.
Yeah, yeah. Hakuna yule demoneza katumiza roho. Katia kanyumiza roho.
Boy child, cha muhimu ni uhai bro. Kusumbwana na maslay queen hi-fi jo. Kujitisho kona ukedi na ujapimwa bro. Kujichocha we ni sponsor na ata hauna do. Boy child, cha muhimu ni kungangana. Junataka kushi life iti sana. But life yako imeja tumalana. Kila kitu nafanyanga ina maswara. Joki njeri sheri kesho kona sara. Naski adi umekunja mama sara. Unajenga do lakini unenda sara. Upidunga kitu kali ni masara.
They want a million dollar,
yes. They want a million dollar,
they want a million dollar,
they want a
million dollar,
they
want a million dollar,
they want a million dollar, they want a million dollar, they want a million dollar, they want a million dollar, they want a million dollar, they want a million dollar, they want a million dollar.
DJ Ramsey.
Wabebe, skilo. Wabebe, waskie.
DJ Litman.
Wabebe, skilo. Wabebe, waskie. Wabebe, skilo. Wabebe, waskie. Wabebe, siuji bebe. Demi yangu anadai tu matembe. Niko fete, nimejisete. Amejibeba, usimuweke. Niko isko mabiz na manjege wako ona. Amejibeba, ako fine, sura nzuri amevai. Kuli nini uko high, piga moshu kwe high. Ukiweza tuwa kutu uzira. Ukimwaga sikia fine, kazi safi inadai. Ototo wawili tunadai, njoki nduta na wamai. Kuli nini uko fine, jangreto walai. Uko maji high time, takukata walai. Tumawabeba walai, ngoma mbili zinadai. Nikimada sema high, kwa vuva na rai.
Tumawabeba walai, ngoma mbili zinadai. Nikimada sema high, kwa vuva na rai.
Wabebe, skilo. Wabebe, waskie. Wabebe, skilo. Wabebe, waskie. Wabebe, skilo. Wabebe, waskie. Wabebe, skilo. Wabebe, waskie.
That girl, she a bad and she know. Cheki vila meni marda shiro. Like a snake body girl, yeah, she go. Dogo dogo baby, kakinyonga. Mina penda vile haga inasonga. On the floor, kwanza ibiti kigonga. No life, fine girl, umeni roga. Ume stand kama tatu tuza ronga. Na kubeba everywhere, mindo donda. Wacha kubonda, tunawatoka. Wana choka, wana baki waki slim waki konda. Wasikia tuma, ouch to be donda. Tunawatoa mbio mbio kama Honda. Bewa makali wanatoa mbaka njeve.
Tari 4 tunakujanga na rende. Boy vupa tunagwash na pireza. Big tune kwenye club wanacheza. Wabebe, skilo. Wabebe, wasikie. Wabebe, skilo. Wabebe, wasikie. Wabebe, skilo.
Litmus. www.djlitmus.co.ke.
Drinks na my yanks, drinks na my yanks, we come. Then you wanna drinks na my yanks, we come to. Sit up, drinks na my dem, we come. Sit up on a drinks na my dem, we come to. Sene furahide, kuna kirora, we come to. Sene furahide, kuna kirora, no. We come to. Wanna drinks na madem, ama tuna slide tu kwa madiem. Tukitafta maresh kwa magem, yuna tuna dana wewe uko gem, yeah. Niko gem inde, ina pega poster inde. Misi kama ethics, ita change position, but pardon a kubeng. Yeah, we gonna drinks na my yanks, we come. Then you gonna drinks na my yanks, we come too. Sit up on a drinks na my dem, we come. Sit up on a drinks na my dem, we come too.
Sini furahide, na kuna daige. Sindano kame jame Karoro kame piga mukoro Mafisi wako chrome Mbogili kimbonyo Nika juu jaju vile kakothika Piga deki na bado kana pika Sema cheke na figa ni ya mita Vile kana bend Boxa na haribika Akichuna mboga niko west Makala kirombo sani na chest alafu shot Ile design ya revenge Gide, gide, leo nina mide
Yanks na my yanks Yanks na my yanks we kamo Sini kona drinks na my yanks Drinks na my yanks, we come on too. Sit up on a drinks na my dem, we come on. Sit up on a drinks na my dem, we come on too.
Situ pewe zile ndoro Zile zi ufanya mini go hadi moro Zile zi ufanya tunakosa mamoro Snipe morale ya msha usidoro baby Gurumisha isonge ni kuwekele kama carbon paper Leta diambo kipusa fanya mambo Hadi waya ishike mitambo Juu hii bunde imepeba mboro goto Rungu kienyeji hapana gedongo Hii bastola imepeba mboro goto Rungu kienyeji hapana gedongo Bada manar
Leo ni kusenga ama vipi ama vipi Leo tunawateka ama vipi ama vipi Leo ni kusereka ama vipi ama vipi Leo tunakatesa ama vipi Leo ni kusenga ama vipi ama vipi Leo tunawateka ama vipi ama vipi Leo ni kusereka ama vipi ama vipi Leo tunakatesa ama vipi ama vipi ama vipi ama vipi ama vipi ama vipi Leo ni kusenga ama vipi ama vipi ama vipi ama vipi ama vipi Leo tunawateka ama vipi ama vipi ama vipi ama vipi ama vipi ama vipi Leo ni kusereka ama vipi ama vipi ama vipi ama vipi ama vipi ama vipi Leo tunakatesa ama vipi ama vipi
X wangu anagonga miaka 60 Kenya ili ni bamba ni machiti Kumewaka juu punguza pilipili Mboka leo ni kungono kwa ofisi Gandhi amejua ana akili Na mademu wali acha kuniamini Junatunga hadithi kama shahiri Na wakula kimoja moja kisiri Difficulty level legendary fisi Nataka bibi ana hustle kama mimi Nataka bibi anapenda pia miti Askwe mshamba kama dite shiti Mindo main plug ndani ya kamiti Next year napanga kuwa na kitambi This year jo form ni walami
Leo ni kusengenga ama vipi ama vipi Leo tunawateka ama vipi ama vipi Leo ni kusereka ama vipi ama vipi Leo tunakatesa ama vipi Leo ni kusengenga ama vipi ama vipi Leo tunawateka ama vipi ama vipi Leo ni kusereka ama vipi ama vipi Leo tunakatesa ama vipi
I need a baby girl walk up on the plane Nina Blanca comes up on the Anyeze baby girl watoka pande gani Mina penda tuzo dhata Nastaki para zako za kireja reja Mina penda tuzo dhata Anyeze baby girl watoka pande gani Mina penda tuzo dhuta Nastaki para zako za kireja reja Mina penda tuzo dhuta
Naku shiki shiki ukini lola lola mami Mimi ndio bad man Uki shiki shiki ukidondo dondo dosa Wewe ndio bad girl Tukidondo kutisho tunachachisha. Uchungulo familia badilisha. Mini Rastaman, natoka Saudi. Mr. 8 songs imewashika. Nairobi recall 911. Timore uku jijindi anawateka.
Anyezi baby girl, watoka pande gani. Mina penda tuzo dhuya. Nesta kipara zako za kireza reza. Mina penda tuzo dhuya. Anyezi baby girl, watoka pande gani.
Hapo nyuma nasibika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby siupandana. Panda, panda siupandana. Katangaze basi baby siupandana. Panda, panda siupandana.
Madibala nazi nyama nika nikondonyo. Nikidungi nimepaka netachoma mboto. Nikidutu nikinyenya napoteza toko. Zikipundi zikinyana zipeleka soko. Nando tapo machapo mbake toe toto. Pigo finger na kidole kimeja mangoto. Na yote yopa na lock na piga koto. Sun big wara lock kupaka na joto.
Banana, mina ayo bas tunabakana. Hapo nyuma nasibika manafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby siupandana. Banda, banda siupandana. Pandana, katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana.
Shandana, kani mlena inabidia weke lawama. Toka tiki chiki mbanga basi ulala. Toto yako yeke fiti na ikulala. Underwater na kwambia shaitangaza. Na kwambia shaitangaza. Nina nereka mna shada tutaiwashana. Pale zabe macho zangu zimenyanana. Iku ready imestedi nani.
Banana, nina ayo basi tunabakana. Hapo nyuma nasibika mna pandana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Bana, banda si upandana.
Kwanza kwenye umejibeba ngani udai miudai mependa. Napenda chako kwenye uicheza ngani udai miudai miupenda. Napenda figa fanya ni kenja ras miudai miudai miupenda. Napenda fanya na filtu mafeche ngani udai miudai miupenda. Napenda.
It's DJ Litmus. www.djlitmus.co.ke.
Follow DJ Ramsey on Facebook at DJ Ramsey. Instagram at DJ Ramsey. Twitter at DJ Ramsey.
Kwa mbu
kulu luku washa kindukulu kam tukijani ni kupige mavipoko pale Instagram gatatisha na kimboto venyo na watesa mina penda mangoko mangoto maloko siko kwa mbosho orosho mativa zimebundi nani kuru kulamba mururu fika ndona juu ya koto vurugu kukaba kwa kina
wanga penyo mejibenda na benda
ya yeah, ya
yeah.
Tini ngoma njine tani na ito matisha Brand new style ni ito matisha Kuna kikolo kinyare kwa area wakisha Bakiru mamboshis natoka hadi na dirisha Tini ngoma njine tani na ito matisha Brand new style ni ito matisha Kuna kikolo kinyare kwa area wakisha Bakiru mamboshis natoka hadi na dirisha Ngoma njine tani na ito matisha Brand new style ni ito matisha Kuna kikolo kinyare kwa area wakisha Bakiru mamboshis natoka hadi na dirisha Kwa kikuliza ni nani mkwa kizi wakisha Basi jirani kukando alikuwa busy wakisha Na shemezi kuta kwa sana leo amezi wakisha jo Nikubaya mojo ngori nikumatisha Nikumati nikumati nikumatisha Nikumatisha design bila kubatisha Kuna kikolo kinare kubere wakisha Basi ni mamoshi zatoka hadina dirisha Kwa mpiga luko msafi jume tumatisha Kwa kura kamutu nkazuri na kame matisha Mambwa kuganya biliganya bado me matisha Na kamboma kengine kene jo matisha Kini ngoma njine mtani na jo matisha Nani usteli ni jo matisha Kuna kikolo kinyare kodelia wakisha Basi ni mamoshi katoka hadina irisha Kini ngoma njine mtani na jo matisha Kani usteli ni jo matisha Kuna kikolo kinyare kodelia wakisha Basi ni mamoshi katoka hadina irisha Umeble kiture Koneka vida tuipost pale gram Utatrend pale whatsapp pale twitter Yula vida uharibu jina Imenti style dio watu watawika Utajenga bizna upate doza Christmas Misi chezi game baby I menti Hizo post pale gram tuku Commenti, watu watabaki wate manze wa meti Ati imi Ini jini isi ndi wale mangani Kuseti seti mpakulike wachaya Sisi mami, mini kasa Nikupige imenti imeti na kubaka Kupiga kai menti mami ala Hiyo kitu si useti na ni wagwa Ndongi jo hiyo style utati wawa Na kupiga kai menti mami ala Kupiga kai menti mami ala Hiyo kitu si useti na ni wagwa Ndongi jo hiyo style utati wawa Na kupiga kai menti Mami, I meant it, mami Heja ka fiti Sipe nangi kesi so sivangi koti All men are dogs, nipe dogi Buddha, na niko base car So nika ye ni mskini basi chini Niko fiti, niko busy chini Amaji buda tu kaperi Niku seti ka imenti, ah, zita break it Na hiyo kiuno, ah, nita break it Bend down low, niku seti ka imenti Tuna go raw, niku kule ka keki Tukimada mazakasa hapo chini We uketi, niku seti tuma zone Niku wache ume message Jesse game baby I meant it Izo boss pale gram tu kukomenti Watu watabaki wate manze wa menti Ati imenti Ati imenti Kupiga kai menti mami ala Hiyo kitu si useti na ni wagwa Ndongi jo hiyo style utati wawa Na kupiga kai menti mami I meant it Kupiga kai menti mami ala Hiyo kitu si useti na ni wagwa Ndongi jo hiyo style utati wawa Na kupiga kai menti mami I meant it Ozuno family Safisha chaku chachisha Cheza chini buda unakasia Safisha chaku chachisha Unachoma unaban una ee Chicha, 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 unajua tu ni nani?
DJ Ramsey.
Unachachisha na kuipa fote. Unanyebisha mama zikoleka mnao sura zinatisha. Ni magaza wanachachisha. Zau hazishiki manze tei inaisha. Hey yo ropa, ebu juwitisha. Juu watu wameti, hiyo form imejipa. Hey yo DJ. Selecta maodi wana dance wana toa hadi shots na mamanzi wana dance wana toa underpants wana choma wana ban wana chachisha pale social media tuni mapicha Snapchat install tuni mafilter hizo pics na mafoto wana edit wana crop sijui photo grid lightroom photoshop hiyo binti kidrop wana dance tuna shots ebu safisha chaku chachisha cheza chini buda unakasia safisha chaku chachisha unachoma una ban una unachachicha chicha chicha
Chisha, unalalisha Bararira mingi buda bakisha Tuliwatisha, tukiwakisha Baraza kunego tulizamisha Buda kalisha, saka aisha Sali shida zaku za kimaisha Mina paisha, nikisafisha Ukitaka kunicheki lola kwa picha Ama
Washa kolo, washa kolo
Nataka ni kucheki kila dakika. Na mtani nisifike ka ujapika. Nitakatika, sita jazika. Usibonge juu ya life ka ujazika. Toa pazia, songa kwa njia. Na kongi sitosheki ka ijawika.
Kuna pali, unamusa, unamambika.
Safisha, chakuchatisha. Tasa chini buda, unakatia. Safisha, chakuchatisha. Unajuma, unabani, una
Na sioni kosa msupo si stress. Kama rene kisha basi unipe. Na juweli biva last money spend. Hata kani mita Mr. Bagay. Kena sioni kosa msupo si stress. Kama rene kisha basi unipe. Na juweli biva last money spend. Hata kani mita Mr. Bagay. Game basi pale Instagram be. Bena benda sani zoma Pale Instagram be. Bena benda sani zoma Yani pale Instagram be. Benda sign is on my Yani pale Instagram be. Benda sign is on my
Namukia ni go insta Supa na kusuka no na dinda Ringa vile diva na tatisha Ida pana dani ndalalisha Chuma ona uyu Ako danso amebeba Ona uyu Ako japa na mabela Ona uyu Yunginyo na wakemba Mshike kiuno kwanza Tende dada blanda
Nasi ulikosa msupo si stress Kama rene kisha basi unipe Najueli diva last money spend Hata kani mita Mr. Bagay Gena si ulikosa msupo si stress Kama rene kisha basi unipe Najueli diva last money spend Hata kani mita Mr. Bagay Game basi pale Instagram be Bena penda sani zoma Pale Instagram be Bena penda sani zoma Yani pale Instagram be Bena penda sani zoma Yani pale Instagram be Bena penda sani zoma
Napenda zoma Na nilenga na umevai luku tu Nadai wifi keja na zuku tu Nakudiem walai unadai nuku tu Ukipita nkawe wacha juju Boy child ashara usha dudu ju Sponsor ashara usha jodu duju Nakudiem walai unadai nuku tu
Kemba tutu akufiti shikisha njugu na njiji Chiki bro washa shasha adi moro Bila chicha kuna shule kuja daro Nanash puff puff Orosho piga shodor kuna giza Ziki nice tuji nice uweki story Kata maji pia shada legalize Pali insta double tap kepo game
Na sioni kosa msupo si stress Kama rene kisha basi unipe Na juweli diva last money spend Hata nani mika Mr. Bagay Kira sioni kosa
msupo si stress Sini mwisho wa mwezi Call up the squad tuna spend to maganji Tell the DJ to turn up the party Mababi wa nati Time to get nati Hii weekend maze Johnny Fire Tuna spend money na ubaya Ya to the tune hakuna kugwaya Ya sarere
Sai wana nita joho Boy on my DID nafa kujoin council Wame relax tuko wax kama kando Me na roga maita wana kula nyasi Masli pass me am ni party party Try beka buda tuko party party Umejam kamu paku kwa mkati Ula 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 la Kunywa ni hadi tuzime yani kulala Loku toko jua tenje imezidi Washa ban na maraswa Meka washa wa Tuko sick buka try beka Bakadi 64 platinum 411 kile ndani Kuza Ibiza Astrid Mashinani na tuko ndani kushinda watu wa wendani
Niko mashash kwenye bash tenda nya glass Na niko rada ya magwash tenda Johnny Touch Na Odi dance show defali ano double tap
Pena pena ule tali ananuka shash
Boom shakalaka hiyo haga chora saba na ishika Kamata tonde kazi 1-2 let's go Ambia weta leta one more tuna take it down low Shinda weka kando serereka
Weo kato waka na kato
Serereka
Club tuka sene paka sene
Serereka
Uwe na madem tujibane
hear this.
Now hear this.
Now I rada, now I kama au narada mzeya beli sharien. Hapa niko sakata, sakata, kam sakata. Shika yoyo kamata, kamata, kam sakata. She want a bad man, look it up. Never seen one like look it up. Turn around, squeeze and look it up. Bend over, stretch for the look it up.
If you get step, you napenda easy vitu. Ebu lalishe neti bado unakutu. Na mapunye toso na juo weni sugu. Mango soku wa udai weni ndugu. Awo kuta kwangu wakidai njugu. Security nyati wanadai rungu. Reni gani hata, nilithani hata. Jona rungu hata, mbo flani hapa. Piga punye to akika. Piga punye to akika. Piga punye to akik. Piga punye to akik. Kaza kani dry yata. Story flani za warasu waki banshanda. Niko pin na kichimbi kani ngale ata. Christophe waga dandani ya kini masha.
Peleke na ring, peleke na ring. Kichi waka mon peleke na ring. Kiki nyanyan peleke na ring. Mango kuwa kifika basi peleke na ring.
Niko rien na vifuata ni uwa. Zimeshika na vifuata ni uwa. Kwanza rien uyo pana chakua. Shikilia pana
peleke na ring, kichi waka man peleke na ring. Ziki nyanyun peleke na ring. Mangoku wakifika basi peleke na ring.
Na wakari ka Steph ma 3-pointer tu sifani. Stephanie wangana yangu tatu. Jitoti zangu wanga roundi tatu tatu. Muhongo bigi mini mluja mbipika kibantu. Tingalingaling, school bell a ring. Na mindo bell ringer, na upeleka na ring. Tuma pini mejipin na makoro. Na kapenka na ninyonya mbu. Ohoro wakwa, mwenda wakwa. Inanifanya nisike kushika mata.
Diwa muranga na gidhike tobo. Budi zangu kama kawan zangu mongo. Kwenye pedi wako lingo leo meno. Kwenye pasto iba shoda ndapea meneno. Sizi moga inje isi moja mbosho. Ni dobo dha dobo dha kitu dobo dobo. Apa kuna za panga tutango leo mbengo. Nisha pita nako mbengo pedi mapengo.
Now hear this.
Now hear this.
Tayari wanadati mini mpane na nko shuwa jona pika kicheka. Pika kicheka. Pika kicheka. Pika kicheka. Papana ni manoko kwa finale. Na wanga wasipungi kango nani. Mi wabubu sana sana kango kazi. Tayari wanadati mini mpane na nko shuwa jona pika.
It's DJ Litmus. www.djlitmus.co.ke.
DJ Rimsey, your soul blaze.
DJ Rimsey.
Boom, boom, boom. In the match.
Kwa kafiti ni kitu waka whisky anadai ni kuris anadai mamoshi tu nikidai tuende Arusha ye ni moshi tu
anapenda punch
wewe cheva penda angi push hata Georgia na jua zake waka makush kwanza mashash ni ostash wakisani fuko bash akisi ule lemo na class anapenda next to me andi napenda ganj suno jo Mr. Kinoma na matiangi izi mambogi zishangu kamtiyani wamesa wendo sama bani na ba
punch
yalde anapenda from ya huyu mande. Hey, hey, come on then. Anajua again, anajua.
Anapenda punch. Anapenda punch. Anapenda punch. Anapenda
punch.
Anapenda punch.
Ani, are you okay? Hey, piga magoti uokoke. Apeko mbaya ikutoke, anapenda raha, mina penda ganji. Oya basi shoka duda, nikugide mi flow na design ya doba. Kapienga unainyemelea, wakona jenga potelea.
Anapenda bani.
Nikisema do you, siati ujidu. Na guzoro jini ya majina kama libu. Nikifika Johnny Shisha, he come through. Akifika Johnny Moshi, he come through.
Anapenda bani.
Mama Fedi, wako ever ready. Na meni jezo, kocha bile game na watoka. Mami Jondosa, tusepe Villa Rosa. Kasi check in a promoter.
Anapenda bani. Mpiga luna mavanska, Adidas, Pants, Fastboy. Valenciaga, Off-White, Fastboy. Mademu na wachensi katoya. Hata kresi, mtana tena joy.
Anapenda
bani. Hati babe na ingiza kichwa tu.
Fastboy.
Ya rem, yeah. Akitoka rem ni kuchipo tu madem. Utakuja kuni visit lini, yeah. Angalau beb ndo tutoe himaridi,
yeah.
Unajua tu ni wewe na mimi, huh? Sina saichi kwa kuni keep too busy. Ameseti die fed ama dread. Akiibatire anadai ye ni pedi, yeah. Down anyone deo status ya usendi, yeah. Akigrey tick anadhani ame make it 10k plus followers pale insta, yeah. Anajiita social influencer, yeah. Tena kazi ni madem kuateka, yeah. Raded is a branch mshwari ya matala. No wonder mina leta king wa Wakanda. I'm a fuck boy awaweze kuwa mwanda.
Yeah, 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 yeah.
Master Adidas Pants
Fuck boy
Balenciaga Fuck boy Mademu na wachesika toy. Fuck boy Grace Montana tena toy.
Fuck boy Fuck boy.
Hey Toto, fanya vile mina penda. Vatu thongia red, judo hiyo mina penda. Buki wendu fiti, sunajua nda kuteka. Cheki, 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 cheki vile amebebu. Kuja nukushow vile Toto panda miti baby. Kuja nukushow vile gasi wakafani baby. Kuja nukushow vile mu spread kitanda baby. Chapa Toto alie tutumbo. Kawe ni mblei na pigwa kumbo. Niko high, niko fede, niko stand up. Niko na mzinga na kajaba wapi lighter. Niko na mzinga na kajaba wapi lighter.
Baga yake ni 10 over 10. Baby amejibeba, beba. Kumbatia Toto hadi che. Itabaki ametekwa, tekwa. Deta na rejo kashada kawake. Ni lazima zitashika, shika. Iki bamba wapinduru manze. Kumba Toto si Toto. Eh, Toto si, Toto si. Toto si, Toto si, Toto. Toto, Toto si, Toto si. Toto si, Toto si, Toto.
Ritro jina kubwa, kikao cha jiuza. Nisha spoti mbili, tatu kemba kurarua. Toka 254, rasmi mali tuwa ziuza. Za wangati tuwa puuza. Tuna pull up na mali za ketepa mwazijua. Aya basi panda chuma wacha uba. Subject matter hamuoni njima popo. Alisema high, nikasema white. Aka giggle a bit, nikajua shida. Do you got a right, swalikawa white. Uko fine, uko fire, tuko on flick. Lakini pungi ikiten, ita no split.
Aga yake ni 10 over 10. Baby amejibeba, beba. Kumbatia Toto hadi che. Itabaki ametekwa, tekwa. Deta na rejo kashada kawake. Ni lazima zitashika, shika. Iki bamba wapinduru manze. Kumba Toto si Toto. Eh, Toto si, Toto si. Toto si, Toto si, Toto. Toto, Toto si. Toto si, Toto si, Toto si, Toto.
Baby girl, cheza chini ya mpigo himti. Ukinyora utacheko itabaki umeti. Kulangoto kaerada, nimekata, niko wabaze na fili. Na nibamba, ikonili, ukojili. Kwa kinana, mejipa.
dem na die to this bonyo bonyo la dem na die to this bonyo bonyo kok kok ni kwa matini na dai ko katika kila dem na suka to this bonyo bonyo kila dem na die to this bonyo bonyo kila dem na die to this bonyo bonyo
na wife ana mimba na mtu wa miaka 7 tiktok bonyo ana doa ya makahaba waita niko maji kuza na uza ya haba kisha ukipinda utashika hiyo saba Hiyo ni Christmas saya sasaba Mtazama hata bila raba Rungu na wapa hata sina raba Kajaba kashada si unajua niko hana
Kila msupa anadai dima sponyo sponyo Nini mbaya jona hawa ro 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 Cheki ule dema na nyonyo nyonyo Juzi nilimcheki tunakolo haya Najua hata penda hii lolo Anaringa kauna ganji ya wezi chapa ilale Boy child cha muhimu ni uhai Kusumbua na jona slay queen hi-fi Anadai mini fuck boy tisho nimepiga washa ndoya kwani iko nini utataka Niko suke kama Drake kwani wewe ndio kiki Sareza ove tutasumbua na nilini
Niko club niko majini na dai kukatika Kila dem na suka tu nisponyo sponyo Kila dem na dai tu nisponyo sponyo Kila dem na dai tu nisponyo sponyo Niko club niko majini na dai kukatika Kila dem na suka
Kikalu kwa dance kazi kati katembe makizani hatiche Kaje katembe katamaji uleke Fiti bro cheza chini hati hiyo ndiyo rie Ya wale magathe wako bezo kushado na ririma hatiche Shika total yes, mistari kali yes Wale magathe maromba sewa nipe Toka east, toka west, bindi ule MC
Run the track!
Waje mi mtapeli Gedo mashinani Dunga na kukladi Auto media mtu Basi dati dati Ndajuwaji, ndajuwaji
Wana nuli kichupendo
Bad wa bad, no bag, no grab Wuff them
Kasi hapa hapa ni mekamu kwa kilisha Ruru wajibebe, wajibenda, wajibebe Soma kisha soma tunapiga habi suma Ito ndio mtaa ya mayut ordinary Kama getha itabidi kumeti Na kam ordinary ni mekamu kwa kilisha Kulapo mtu mna tunatisa randa sab Tumefleki tuka ruru chini juu ya mbili Tunawapa kutu, mela toti kwa fit Tunacheki bado hiyo, kongi bado fit Tunacheki bado hiyo, kongi bado fit Najuwaje mi mtapeli Kaketo mashinani Tumedunga na kukladi Kwenye mboto media mani Wape basi dati dati Najuwaje, najuwaje Najuwaje mi mtapeli Najuwaje mi mtapeli Najuwaje mi mtapeli Najuwaje, najuwaje Najuwaje mi mtapeli Ndiyo mimi mashukia sitendi Wale wa mashashu atafema baby Shika haka niyo ule mbaya na weka power Kuja thani ni tractor Yosi yone haya wecho la saba Aho mafala wa wikenda wama Rada rada sinajua ni master Hizo sevya itabidu metaka tena Uliza fena adam show me master This is Kenya tunakula haka kata Najuwa jemi mtapeli Kaketo mashinani Medunga na kukladi Kwenye mbondo mbondo mbondo
Vinyalila lolo bila kelele Lingalingaling is a hit man thing Kichwa kipao bila legalizing Teka tuzrada niko geta chako Tunadarua darua apa pandamboa
Watu geta
Bad wa bad, no bad na bad
Didi kunja kakatoa kutu Wambo ndio form anadai sekete Vinyalila lolo bila kelele Lingalingaling is a hit man thing Bichwa kipao tunaligolizing Teka tuzrada niko geta chako Tunadarua darua apa pandamboa
Watu geta chako 3, 4, a big taco Watu geta chako 3, 4, a big taco Watu geta chako 3, 4, a big taco Watu geta chako 3, 4, a big taco
Ukikatika na haga unawaiwai Waroro wenye taco wanadai dai Vipi safi mangwai tuko high high Nimore cheki vile pungi mesimama Niko bridge niko on samahani Bichwa kibao tokea joki zani Ziwake sana tu dare hama fine team Zikishika unawai mshikaji Ndani ndani kwa ndai ni mamanzi Meditation marinating the formation Cheki vile wanambao kia tumbati Mamdemu wanawai nikondikaki Wana vitu zinasonga maskani Tingi tingi cheki zianda fiti fiti Digi digi wanabam digi digi
Ziyo ni kilimitu
yoni criminal, yoni criminal. Kama Buddha boss indio, mina cheki blue wa una cheki indigo. Na kupenda ata ukinita indiot. Yoni criminal, ukirombosa ile part more critical. Ukidai can we get more physical. Ukiwasha godi past besiniko. Yoni criminal, you are criminal. Na kupata pale mbele kwenye pinako. Leo Nairobi kesho na kuchiki Singapore. Huku kwetu josi karibu na liquor store. Ay!
Ziyo ni criminal. Yoni criminal.
Soja kuna vile tumevamiwa. Na mabusta wote leo wamefagiwa. Manzi wangu wanadai kumkatia. Na ye ni chizi manze anawapatia. Utamua pesa ni kuzibebea. Ndo makrimino wasicheki nikipepea. Na magova wakizusha na jitetea. Wezi nipata pale tau nikilegea. Manze mtani zimeshika tukidegea. Red Devil's best lip nimekelea. Ikaogelea itaendelea.
Namekuja kwa kuna watuta. Namekuja kwa kuna watuta. Nimekuja kwangu na watuta. Nimekuja kwangu na watuta. Takataka.
DJ Rimsy, you're so
for DJ services, call DJ Rimsy at 0702-184-645.
Kama tuta dada we katika katika kikioski sembere. Hivi karibuni nafungua duka re. Dui wako kitri moto. Tingisha tingisha kama tuta dada we katika katika kikioski sembere. Hivi karibuni nafungua duka re. Dui wako kitri moto.
Nimefika tuna matuta. Nimefika tuna matuta. Nimefika tuna matuta. Nieshimo generali unifunge kioski. Nimefika tuna matuta.
Labi wakifunga vioski. Izo machenga za kiwi chokozi. Nitaziwacha tuki orthodoxi. Everyday mtoto mtundu wako sangu chokozi. Utafungiwa Buddha. Wacha wafunge. Kwani generali gani? Nita chant my way. Usogope my friend. There's an ass last way. Nina dive in the sea. Tukutane maybe. It's a revolution time. Tell your story you away. Bila major moves boy. Utapake in the box. Nima story buru boy. Nipige biz na mafox. Ata ruto siya lipuanga ni hustler. Na today anakula na the royals. Izo puzi zenu tuazipiga dasa. Wana ni follow mashabiki ni loyal. Nimefika tuna matuta. Nimefika tuna matuta. Nimefika tuna matuta. Nimefika tuna matuta.
This girl is an agaras.
Anamwili
noxious.
Smile yake
belligerent.
Sauti yake
noxious.
This girl is an
agaras.
Anamwili
noxious.
Smile yake
belligerent.
Sauti yake
noxious. Antagaras. Noxious. Belligerent. Noxious.
Nothing man yako come talk to me. Mwili yako soft come close to me. Unapenda picha ebu post for me. Chukua number baby call on me. Niko IG you can follow me. I'm a gentleman fall for me. Una fundamental scan wa Maria. Napenda dental zako for me ula. Kaneni, 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 kega. Nyateni, 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 nega. Kaneni, 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 kega. Nyateni, nyateni, this guy.
Hey!
Ana mwili
noxious.
Smile yake
belligerent.
Sauti yake
noxious.
This
These girls
are tatarabs.
Ana mwili
noxious.
Smile yake
indigerent.
Sauti yake
noxious. Ana tatarabs.
Kenoma Serna.
Noxious. Ana indigerent. Noxious.
Mtoto mzuri unapenda mchezo gani? Sema mami usiogope kina nani. Twende home unapenda movie gani? Tuko twin man, uliza Naiko. Uko juu tu sana kai economy. Na nikikosa baby, apology. Uko juu tu sana kai economy. Na nikikosa baby, apology. Kaneni, kaneni, kaneni kega. Nyapini, nyapini, nyapini kega. Kaneni, kaneni, kaneni kega. Nyapini, nyapini. This girl is
Antagaras.
Ana mwili
noxious.
Smile yake this girl is a uzembe na lazima inaweza kabisa complain na kajongeza mazoea shika siko kama brana ukaze ili manyana ili manyana ili manyana baki zile za gai 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 legeza legeza ma legeza kionani peke yake legeza legeza ma legeza stack Ise uzembe na lazima iwaweze kabika complain na kajongeze wazeze shika zigo kama brana ukaze ili mwenye hana ili mwenye hana ili mwenye hana baki zile za gai 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 legeza legeza ma legeza kionani pekeje legeza legeza ma legeza steki ni pekeje legeza 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 zigo ni pekeje legeza legeza wow legeza dia bani pekeje 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 wa pekeje 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 pekeje
yeah
pekeje
yeah sena zone beat 1 2 let us go nigga get a beat tulitana bona imona ai ikapist sasa tumerudi tumekama na the beast hit me ka lunatics now on the mic sena DNA gonna make you wanna lick that's it to the beat you skipping on the feet when it like a fake you talking on the feet nimepata komboka hani si a threat like the way you like it's easy till I wet like the party geuka wanna make you sweat wanna make you let go but when I pull it out sasa tumechachisha sema package
package package package package package package pekajang pekaju pekajang 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 ise uzembe na lazima iwaweza kabika complain na kajongeze wazeze shika zigo kama brana ukaze ili mwenye hana ili mwenye hana ili mwenye hana baki zile za gai 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 legeza legeza ma legeza kionani pekaje legeza legeza mam legeza steak ni pekeje legeza legeza mam legeza zigo ni pekeje legeza legeza mam legeza dia bani pekeje 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 wa pekeje 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 pekeje
pekeje ina nikali ni komengezo makali nepiko tiki hadi na kinajokali topika wera hata kajua ni kali ila fajanta ni kupati na mamali na shika jaba inifanya ni stand for na dunge lexe na nishoko na mando koko juma na yana lia na madem kina njoki manda na kina shamem
tuki meet na kuwaka sira spatina chakira dem venya anahora matina na nichanganya hadi na sahao matina madeba huku mingi na
kwa konja konja
onda onda
konja konja
nekiweza kana black
konja 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 konja
Mm-hmm.
wanapiga bila huruma. Mirako baby zime nice na chachisha. Nashika jaba tuto zime jaba hasha. Tuko na Ruth, Sita, Karo na Natasha. Sikirunda wananza kutetemesha. Wamlambe,
wanyonye.
Wamlambe,
wanyonye.
Wamlole.
DJ Rimsy, you're so crazy.
Funga nipe dhudha yo. Kizinganga toka chini hiki kyangu kimese. Nipe sita mbili mbili wa mnyenyezi nikupe. Ukimble kinaanza kukukuza unaple. Na kudema dema ni kushike filthy wa high. Chal kito kwenye mic na zitema kwenye flow. Niwa bamba mnipe nduru niwa show niki flow.
Niwa show niki flow. Niwa show niki flow.
Wamlambe,
wamnyonye.
Wamlambe,
wamnyonye.
Wamlole.
Ukianika na nua wa mnyonye Masilva.
Ukianika na nua wa mnyonye.
Wamlambe,
wamnyonye.
Wamlambe,
wamnyonye.
Wamlole. Lexi Young, you spin na maye. Kanidem, ana spin na maye. Kakioma, nashikisha na maye. Kishika ana drive na maye.
Ha, na maye.
Kuwamini endo liza bora ye.
Yeah.
Ha, bora ye. Anajua yo spin na maye.
Yeah.
Ha, na maye.
Okay, you know me, I'm this kid on a bigger vision, on a bigger mission. Chapa gym, cut the weight, for a liquor, no more weight. Cheers to the fate, I'm too hot, thinking fate. Wamelamba lolo, nikawasha polo, nikatema lolo, wakabaki solo. Nimepiga kuni, ikapiga nduru, ninakemba heni, wanakemba nduru. Macho ziko rada, nikani wasoro, nimecheki rada, wate ni mabako. Asiko bako, tumetetemesha, wate wakatema, tonga tonga, hadi ikalia, hadi ikatema. Buda amezima ndani ya kisima, aki hit so right, you can call me Mr. Right Down and up. I can pick it up, baby, drop with them off, wanna see you on your bad suit, no you sweet. Like the way your mama cook, keep your hands to yourself. Never dare touch my seeds, nigga, I can pop you off. Nigga, I can pop you off.
Ha ha ha, team member rats.
DJ Ramsey,
the coolest DJ in the world.
It's DJ Litmus. www.djlitmus.co.ke.